Shachoka kuumizwa, shachoka kutwalizwa, shachoka kupumbazwa, shachoka yeye yeah. Shachoka kuumizwa, shachoka kutwalizwa, shachoka kupumbazwa, shachoka yeye yeah. Stuck is wise, stuck in me,
sitaki.
Stuck in my penzi, stuck in me,
sitaki.
Let you die.